That will happen this one.
Oh, na 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 na.
Zalendo na samba za upendo, yes. Tunafanya kwa vitendo, kimbia skendo kwa mali za magendo. Fresh, tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo.
One fam, one love, one life. Big boss pay the cost, one price. Gotta pay it, every day gotta say it. Peace is heavy on my mind, man, gotta weigh it. I know today it might seem odd, yeah. To hear a verse that was written by God, yeah. Divine inspiration, designed to lift the nation. You want a death tune? Go find a different station. You want a life song? Then it's the right song. In these dark times, we turn the lights on. In this crazy world, we bring insanity. We bring the beautiful, but no vanity. And no Hannity, no MAGA hats. We are not alike, but on swagger jack. And these bragging raps are unparalleled. So get the f*** up, like what Pharrell yell.
Zalendo na samba za upendo, yes. Tunafanya kwa vitendo. Tumia skendo kwa mali za magendo. Fresh, tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo.
Niko fresh, wima kusambaza upendo. Yes, hima misitaki skendo. Chuki ya zina nafasi upande wetu. Peace and love ndo slogan yetu. Kolabo ya New York na Keju. Amani kwa wanangu defense too. Unity natakiwewe hardcore. Strike atoke nje kama jasko. Wala samata sakata. Machizi mtatu shadata. Mwendo ni maji na bata. Vuta wayo tanpata. Niko LAX, twende JFK. Tutue kwenye soka Manchester, UK. Tuko fresh, wima kusambaza upendo. Wajesh, hima tutaki skendo.
Zalendo na samba za upendo, yes. Tunafanya kwa vitendo. Kimbia skendo kwa mali za magendo. Fresh, tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo.
And I'm so glad I'm here. Glad I'm here. Glad, glad. And I'm so glad I'm here. Deep like marble, I ain't finished my career. So glad to God, ready, ready to that, daddy. Then if I have to party with them, party, body, body. The times now. Na wahuni hatuja luzi maujuzi anendelea. Kikubwa pumzi. Kaka uzule mbuzi za Delaware. Na wajukua kambaraga mejezana everywhere. The diaspora. Skizo vipi na uko Pandora. Na muziki. Na piga goti na mwaga jasho. Uchegui mkatoliki, bohora am sabato. Rule number one, ibi humble isile kwako. Bendera hewani tuko ngambo tunakula kwato. I'm in a Baltimore, so I need more Baltimore. Do more motorgets, ask more photo. Don't f**k us loco, ask more co. Cause I'm a, cause I'm a G like Coco.
Zalendo na samba za upendo, yes. Tunafanya kwa vitendo. Kili ya skendo kwa mali za magendo. Fresh, tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo. Fresh, 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 fresh. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazi ya mwendo.
Zalendo na samba za upendo. Kimbia skendo kwa mali za magendo. Tunafanya kwa vitendo. Fresh, 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 fresh. Tunawakazia mwendo. Fresh.